Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3 raadiyooniidhaaf televiziiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aa kan keessummeessu an Mitikuu Fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa hojjettoonni naannoo sabaaf sablammoota kibbaa duraanii waa'ee ramaddii isaanii komeen dhiyeessatanii ammayyuu nuuf hin ilaalamne jechuu isaanii fi naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darratti walitti bu'iinsa tibbana hidhattoota paannoo fi humnoota mootummaa gidduutti uumameen lammiileen nagaa du'uu isaanii qophii torbanii kan ta'e qophiin labataas yeroo isaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduutu dhiyaata. Gara jaallanneettan isin dabarsa.
Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaataarraaf jenne kunoo duraan mootummaa bulchiinsa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa jedhamu keessatti hojjetootni jiran kuma hedduun fedhii isaaniin ala iddoo adda addaatti ramadamuu isaanii ibsuudhaan komee dhiyeeffatan kan hin ilaalamneef ta'uu ibsaniiru. Hojjetoonni kun iyyati isaanii guyyaa 3 ilaalamee deebii kan kennamuuf ta'uu ibsamus ituu dhimmi keenyan ilaalamiin guyyaan 15 darbee jedhu. Gama kaaniin hagayya 13 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundeeffaman mootummaan bulchiinsa naannoo kibbaa fi naannoo Itoophiyaa waaltaaf hojiin gurmeessanii garatti ramadamanitti geessu yeroo dhiyoo keessatti kan xumuramu ta'uun ibsameera. Filannoo keenyaan ala ramadamnee hojjetoonni jedhan kun deemuuf fedhii kan hin qabnee fi komee dhiyeeffataniif deebii eeggachaa akka jiran dubbatu. Deebii waan dhabneefis iyyata keenya garee iyyata dhaggeeffatu yookaan imbaa xabbaaqii jedhamu kan Itoophiyaa fi komishina mirga namoomaa kan Itoophiyaatti dhiyeeffannaa jedhanii jiran waajjira piroojektii gurmeessuu bulchiisa naannoowwanii bira dhimma kanarratti deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Boola Tinuubu Kamiisa Kaleessaa yaada ce'umsa gara dimokiraasiitti deebi'u biyya ollaa Niijer keessatti akka barbaachisu dubbatan. Kunis ji'oota sagaliif biyyi isaanii dhuma baroota 1990 keessa turte waliin waan wal fakkaatuuf yaada kana dhiyeessan.
Hawaasni dinagdee biyyoota Afrikaa dhihaa yookaan ECOWAS erga loltoonni adoolessa 26 fonqolcha mootummaa pirezidaant Mohaammed Bouazizi aangoo irraa ari'anii booda mariin gaggeeffamu bulchiinsa siviilii deebisuu yoo dadhabe waraanaan gidduu seenuun akka furmaata dhumaa ta'etti erga doorsisee booda Niijer irratti qoqqobbii kaa'eera. ECOWAS ibsa Kamiisa Kaleessaa baasee baazuun battalumatti aangootti akka deebi'an akka barbaadu cimsee ibseera. Kana malees aangawoonni waraanaa kan Niijer pirezidaant Mohaammed Bazoum bilisa baasuu fi hojiitti deebisuu hatattamaan sirna heera mootummaa deebisuu qabu jedheera. Hogganni waraanaa Niijer haaraan ajaja heera mootummaa iddootti deebisuuf yeroon ce'umsaa kan waggaa 3 turu barbaannaa jedhan. Poolisiin immoo jila Faransaay Niijer keessaa akka ari'u ajajaniiru. Kamiisa Kaleessaa galgala ministiriin haajaa biyya keessaa kan Niijer dhaabbileen tokkummaa mootummoota, dhaabbileen dhuunfaa yookaan NGO'n akkasumas dhaabbileen sadarkaa addunyaa godina hojii kan waraanaa keessatti akka hin sossoone dhorkuusaa beeksisee jira. Naannolee isaan kamtu akka miidhame kan hin ibsine yoo ta'u garuu tarkaanfiiwwan fudhataman haala nageenyaa amma jiruun akka ta'e ibsameera. Hojii yookaan immoo sochiin zoonii hojii keessatti taasifamu hundi yeroodhaaf addaan citeeras jedhee jira.
Pirezidaantiin Gaaboon loltoota fincilaliin aangoorraa kaafamuun isaanii waan haala gaariin qindaa'ee fi komii uummanni mootummaa irratti qabu sababa kan godhate fakkaataa jechuun xiinxaltoonni dubbatanii jiru.
Roobii darbee loltoonni pirezidaant Alii Boongoo kan maatiin isaanii waggoota 15 olii fi biyya boba'aan badhaate kana bulchaa turan aangoorraa buusan. Hoggantoonni fonqolcha mootummaa kun boongoon bulchiinsa itti gaafatamummaa hin qabne kan biyyattii jeequmsa keessatti galchuudhaaf balaa ta'e jechuudhaan himachuudhaan hidhaa mana keessaatti galchuu isaanii himan. Boongoon filannoo pirezidaantii 7 darbee gaggeeffame irratti injifachuun isaanii erga labsame sa'aatilee muraasa booda hoogganaan waardiyyaa rippaabilikaanotaa Gaaboon jeneraal Biriis Nugeemaa hoogganaa haaraa biyyattii ta'uu isaanii televiziyoona biyyattii irratti ifa taasisan. Taajjabdoonni akka jedhanitti filannoon gaggeeffame gocha seeraan alaa kan of keessaa qabuu fi ifa galaa hin turre jedhu. Gama biraatiin manni maree nagaaf nageenyaa kan gamtaa Afrikaa kamisa kaleessaa wal ga'uudhaan Gaaboon hanga biyyattii sirna heera mootummaatti deebiftutti sochii gamtaa Afrikaa kan qaamolee dhaabbatichaa fi dhaabbilee jaarmeechaa hundaarraa hatattamaan akka adda cittu beeksiseera. Televiziyoonni mootummaa akka labsetti hoogganaa waraanaa haaraa aangoo qabatan fulbaana 4 jechuun wiixata fuullee keenya mana maree heeraa duratti kakatanii aangoo qabachuuf jiru.
Magaalaa Johaannesburg keessatti ibiddi gamoo abbaa darbii 5 mana jireenyaa seeraan alaaf oolutti qabate daa'imman 12 dabalatee namoota 74 ajjeesuu aangawoonni Afrikaa kibbaa kamisa kaleessaa beeksisanii jiru. Ammas jaallanneen nutti himu.
Waggoota darban keessa addunyaa irratti balaa abiddaa lubbuu namaa galaafate keessaa tokko ta'e kanaan namoonni biroo 61 madaa'anii hospitaalarraa yaala argachuun isaanii ibsameera. Ulaansa kattaa yookaan bakki eegumsa gamoo sanaa cufamee lafa ture sanatti reeffi namaa tuulamee kan argame yoo ta'u kunis namoonni ibidda jalaa akka hin miliqne taasiseera jedhu qondaalli tokko. Waaltaa qorannoo reeffaa Johaannesburg bulchiinsa Gauteng keessatti itti gaafatamaa akka ta'an Tambalaatuu Mipaalsaa akka jedhanitti walumaa galatti reeffi namoota 74 kan argame yoo ta'u 24 dubartoota, 40 dhiira, 10 immoo beekuu fi haala rakkisaa ta'een akka malee gubataniiru jedhan. Ijoolleen 12 balaa kanaan miidhamuus tuuta oduuf ibsanii jiran. Aangawoonni magaalattii akka jedhanitti gamoon bulchiisa magaalattiin qabamee fi tarreeffame kan naannoo dinagdeen gad aanaa ta'ee fi yakkaan guutame keessatti argamu kan fayyadamuun ega dhaabatee booda gara mana jireenyaa seeraan alatti jijjiiramee ture jedhaniiru.
Misaa'elli Raashiyaa naannoo giddugaleessa Yuukireen Vinistiyaa keessatti bakka daldala dhuunfaa tokko rukute namoota 3 madeessuu aangawoonni Yuukireen jimaata har'aa ibsaniiru.
Bulchaa kata'aan Seerii Borzaabo barreeffama teelegiraamii irratti barreessaniin wanti nama dhibu miidhamtoonni jiru lammiiwwan nagaa yookaan siviilota 3 yoo ta'an gargaarsa barbaachisu hundaa isaaniif kennamee jira jedhan qabeenyaa fi konkolaataa irrattis miidhaan ga'uusaa itti dabalanii ibsanii jiru. Gama biraatiin immoo dirooniin Yuukireen jimaata har'aa ganama magaala Raashiyaa dhihaa keessatti argamtu warshaa annisaa nikuleeraa guddoo biyyattii keessaa tokko ta'e rukuttee jirti. Qondaaltonni Raashiyaa akka jedhanitti warshaa Kurchaatoo of keessatti argamu irratti miidhaan qaqqabeen jiru garuu yoo xiqqaate gamoon tokko miidhameera. Warshaan nikuleeraa Kursuk warshaa nikuleeraa Chernobyl waliin waan wal fakkaatu kan qabu yoo ta'u Chernobyl bakka balaan nikuleeraa guddaan addunyaa irratti bara 1986 mudatee fi guutummaa Awurooppaa keessatti qaanqeen nikuleeraa facaase ta'uudhaan beekama. Oduu narraaf jenne kanuma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti walitti bu'iinsa tibbana hidhattoota faannoo fi humnoota mootummaa gidduutti uumameen lammiileen nagaa du'uu jiraattonni aanichaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namoonni yaada kennan kunneen hidhattoonni faannoo daangaa cabsanii naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa seenuun waraana raayyaa ittisaa fi humnoota nageenyaa naannoo Oromiyaa waliin walitti bu'aniiru jalan. Gama biraatiin dursaan ajajoota waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa rakkoo naannoo Amaaraa ammatti sadarkaa yaaddessaa irra hin jiru jedhanii jiran. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Kibbana naanno Oromia godine shuakaba aana darrati walitibu inza uwame ilal Sudan kayyada saani sagale Amerika tivkinnan jiratun anicha wal waranzi guyota lama fhala sudachisa teen gigifa maturi jichun ibsanirum. Jirata aana darra magala gundo maskalta usani ibsani makaan saani akkahin naam nikangafatan wae halilla tibbana rawotami inna ibsan.
Guyota shuakaba aana darra ke zettigara ku kimatle annon lola urati banani turani gafa guya digdame tokko la masafar ko la masku de senje chuda gana magara sa ati tokko urati lola anati banani chuda kara gama ganda ilu gore chatte je damutti lola nu banani samboda kallatuman kumli san bayereman marra beteda mida kasumas anoli hunda nanno kenye hijra je chuda umata akasi hajidamani tufani je chuda akasi ti mida gudda sure gaguya gafa bulti demi tokko ukhasa tu dure tuma fufe bule gafa bulti demi lamafa ukhasa gutta ture chura gasta ta gutta kakabe tota ra nama sati tu ore demi civili nama lamatu dure civili sati leni madani chura ka ala darati
namni kun itdabalu dan jiratonni heddun qef qabeñe sanira baqatani rojechun ibsaniru
bayetu bukae jira ukhasi akkamale cimature wante filami rifate ise gara padiyatti deme jirechu ukhasi ciman kan ture magalara kilometra sadirattechu lella kun kabana mega masadini tokko ogara abado jeda munje jura gade lugule chapetini inni tokko funki biye jeda muni gara khabatini gama tokko gara aduti hatini khallatti sadi ni lolli kunne kan ture bakki itti dukaasa jalka gandai lugure chatte bakka adda qaawwa jedhamu ti jalkaba
namni kan biraan yaadisaani sagale amerikaatiif kennan jiraata aana darrata usaani ibsuudhaan nageenya koofan sodaadha maqaa ko hinnaayna kan jedhan hidhattoonni faanno akkamiin akka gar aana kana seenan yeroo ibsan
gaafu yaa diidame tokko ti waraanni guddaan kun kabbaname jarri asii lola bane kun hiidhannoo guutuudhaani konkolaatuma naannoo konkolaataa isoosii afuriitiin kasseenan karaamarraa bitee kana kanaaf yeroo kanatti namni haa isaan jedhin jiru kami motumma sinan masanjira warani motumma chuda nikka gudin khaba shakir kanati lupun e dundu yala da wari te mini kira chuda fa dandi kokora demu konkolada da ave bare warakai ni ma isa den dangere nu ga fatti bare police ni karara jitu travi karara jitu nu ga fatti yara gana garu gani konkolada afurira te chun waran suma ba de ga shi da kitina ma vitu be kama amma ba te chuda kana rani dan no gutu ya ba dan de mani nami tokko warani chaacha re jiru le ne da bunan ne ya inne gundo makkale re jiru da gundan de ne chuda
halella kana lal sudan kondal to motum ma kangodina shwakaba anadar rafi biro bulchin saf negenya oromiyarra debergechudaf cerraqin tasisne harraf milkofnim imma alillarra wotamirajechun jiratonni anadar rakasan ilal sudan hidatto tafannorra debergechudaf cerraqin harraf tasisne himilkofnim halwa olfakkatun baati hagayya kesanan oromiya godina shwakaba ana abichuvni atti ananno amararra kawdan anota dangarajran garen hidatto tafannokun halilla irattibanu sani jiratto tafi bulchin sa anicharra ode fanni gabasun kenya niyada tamam hogganan ajajuta warana raya etiopia field marshal brano jula walitibu insananno amaratti umame ilal sudan ibsakennanin rakkon umame sadarka yaddesar hinjuru jechun ibsanirum
etiopia makalaka sarawit amara kilil samonun yetefetarawunna shani qadem bulo yefetarawun chigir yemastakakal sarano yesarano yellenaw
raya netisa etiopia ehnya nanno amarat rakko umame kanandromo kan shane rawochatu reyratti hoji sirre sojjetajira hojin kun gamalamaniyu hale gari tin deemajira sadarka ya addisa taw rengiru hoji ditiko hojjechu qofetofa rayan ittisa ammenanno amarat dibenta kudanin lolajira
hato male sababa walitubu insa kanan lubbul lamile naga heddun darbu dablen falma mirgana mo mafi jiratonni ibsaturun sani niyada tamam gaba sagale amerikatif sahidamto finfinira
gara gabaasa keenya biraatti yommuu dabarru immoo wal waraansa Sudaan keessaa dheessuudhaan lakkoofsi namoota gara Itoophiyaa seenanii dabalaa jiru kan dabalaa jiru ta'uu bulchiinsi mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksise. Gama biraatiin jaarmiyaan godaantota idil addunyaa IOM ega walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti uumame as lakkoofsi namoota Sudaan keessaa gama matammaatiin Itoophiyaa seenanii hir'achuu isaa gabaasa tibbana baase keessatti ibsee jira. Naakor Malkaa.
Komishinarri komishinii hoggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz Mohaammed Abdullaaziz wal waraansa wal waliinii Sudaan irraa dheessuudhaan namootni gama aanaa kumurukiin daangaa Itoophiyaa seenaa jiranii dabalajirachu sagale America timani jiru namootni 2013 ibajatan gamakumrukin senwi saniti commissioner chikan dubbatan
Sudan betulnya semen Sudan ekspor store nanti kita ketemu Sudan mesti senoro ini baru itu pernah የሱዳን ዜጎችን ወጥሮን ተመካክረው ደኛ ወደ ኢትዮጵያ
ሱዳን ከሱማ ወራነ ወሊኒ ሱዳን ካባቲ ሰጥቶም ይወርደፉን ለሚሊየን ኢትዮጵያ ሱዳን ገመኩምሩኪን ኢትዮጵያ ሰነንጅሩ ኩምርክራን ሃንጋማነ ሞኒ ኩመኩደሰዲፍ ድበጃ አፍሪክ ደሚሽን ሰነኒ በከቶኩ ቡፈተኒጅ ሄዱኒ ሳኒ ለሚሊየ ሱዳኒዳ ለኮብሲነ ሞት ኢትዮጵያ ሰነኒ ደበላጅራ ነሞትኒ ኩን ከንፈን ጀቶኮ ከይሰጥላ ጀቹን ዱበተን
ኮሚሽነሪ ሆገንሰ ሶዳበላ ናንቻ ኦቦ መሐመድ ጉድነ መተከል አና ጉባ ከይሰጥስ ነሞትኒ ኩመ ኩደተሩ በጫለን ኢትዮጵያ ሰይኑ ሳኒቲ ከንይፍሰን
በጉባ በኩል ጉባ ወረዳ መተከል ስር ያለው ደሴ ግድብ አካባቢ የሚገነባበት ደሞ ከ17000 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን
ገመጉባቲን አና ጉባ ጉድነ መተከል ከይሰጅሩ ፊዲያሩም ሳይት ጃራማ ጅሩራን ለሚሊየን ሰይነን ኩመ ኩደተሩ ባውሊዳ ገሪን ሳኒ ደበሙ ነጋ ወጎ ተሰደ አፍሪፍ ናንቸ ከይሰጥሩ ደሴኒ ከን ሱዳን ቱረን የሙተው ከናንድሮ ወሊገልቴ ሞቱማና ንቻፍ ለተወስኒ ጉዴን ታሰኒን አሃሊ ነጋፉ ይፍናን ሰይነን ባየኒሳኒ ሞጉት ማት ዴኙ ማወራነ ሱዳን ጀላዴ ሱዳፍ ከንፈንዳ ጀቹን ዱበተን
ጃርማያ ወንገራገራ ወሊን ተውዳን ነሞተ ከነን ገርጋሩ ዳፍ ተታፈታ ጅራጀጠን ኮሚሽነርች
ሶይር ዳናጋር ተተያጅ እኛም ሌሎች ለጋሽ ትሪክቶችንም በተቻለ መጠን የምግብ
ገርጋሰነው ማከንላሊን አፕሌት ሮልቶታ ገርጋሰኛታ ያተንታኔ ከሱመስ ማለቀንድሌ ከንግነንጅሩ ፈገኛ ፈኖዲማ ባንክ ያዱኛ ኤሩኒ ደንዳማ ኑቲሮ ለመኛተጌ ስኔራ ከነን አከፈኖዲማ ዩኒሴፍ ፕላን ኢንተርናሽናል ኢፍ ከነምብሮስ ገርጋሰኛታ ከንይመፈያቲ ወልቀበተን ታሰኒጅሩ ጀደን
ኮሚሽነር መሐመድ ረኮሌ ኑሙደተን ጀደን ረተስ የሙይፍሰን
ምንም ቦን በከፍተኛ ሁኔታ ይገኛል ጊዜ ተጨመረና ያለው አሁን ያለው ራሱ
ከመልሊታናን ለኮብሲ ጉዳንቱ ታደበላጅራ ገርጋስኛ ታፍሜሻሌ ገራገራኒ በርዋችሳ አንቂነ ኡላናቱ ጅራዋን ጠይፍ እኔ ለመፋን ጉዳንቱ ተ ገርቡ ፈተ ኢሳኒት ያተተማን ገልቹ ይረት አንቂኖት ኒኒጅሩ ኢሰከነ አብሌት ሎልቱ ታውሊንታኔ ፍሩዳፍ ይረት ወሊንዱበታ ጅራ ጀቹንዱበተን
ጃርማያ ጉዳንቱ ታ ካዱኛ IOM ኢትዮጵያ ትድብህምቱ ከንታን ካይቪ ራይራ ይመከነለት ወደ ፈኖ ደብለታ አርገቹፍ ያሊምብል ብላንታሲፍ ንሚልካው ዳባቱስ ወሊት ጉይንስናን ነው አማራኪ ሰትሙለት ይቦደ ነሞዝኒ ወልወራንሰ ሱዳን ጀላዴ ሰኒ ገመዳንጋ መተማት እንጅሩን ኢትዮጵያ ሲነን ለኮፍሲ ሳኒ ረቹ ገባሰት ይበነባሲን ቤክሴጅራ ጃርማያንኩን ሀመግዱ ገሌ ሳገየ በረኩመ ለማፍቁደሸኒቲ ነሞትኒ ኢትዮጵያ ሰይነን ኩመቱርባተ ሚጃፍ ኢበሸንጫሉ ኢፕሴጅራ ነሞትኒ ኩነን ዳንጋውና ኑሌ ገመቤን ሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላ ፋማራ ቲንጅሩን ሰይኑ ኢፕሴ አንገምሌ ሃሊ ተስገቢናኑ አማራ ኬሳ ፖያጅራ ቱፊ ገርጋርሲስ ገመዳንጋ ኢትዮጵያ ሱዳን ኢትከገፈም እየመሙስ ረኩን ጌጅባጅራጆቹን ኢፕሴጅራ ከናፊስ ነሞትኒ ገመመተማቲን ሰይና ኢንጅረኒ ጀዴ ሃሉ ሞልቀበቱን ጃርማያ ሞቱ ሞተገምቶ መኒት ዋጅሪ ቅንዴሳ ኢሞተገርጋርሳነሙማ UN ኖቻ ወልወራንሰ ሱዳን ከይሳ ደሰኒ ነሞተ ገመብኒ ሻንጉል ጉሙዚን ኩምሩኪን ሰነን ከይሳ ዳይምኒ ተቋንቀነ ቆሪቻራ ከንከ ኢቤቡሳቲን ልቡ ደቡ በክሴጅራ ዋጅሪቺ ነሞትኒ ሱዳን ከይሳ ዱፈኒ መነበርም ሳሸር ቆሌ ኩምሩኪት ኢያቴጅሩ ከይሳ ቡፈተን ኢበሰዲታንሌ ወሶበሩም ሲበረይታኑ ሂኔገሊን ደረበ ክብራት ጌሰመኒ ቁበቺ ሰሙ ቀቡጀቹን ያድቺ ሰጅራ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
amma dabareen kan qopii torbaniiti labat animation in africa ke satti hojjetame waltaji tamsasa netflix rat yero jal qabatif agar sifa majra tabi gaggababan waldura duban ehate super team 4 ላኮብስ አፎር ጀደሙኩን ደርገገሰ ዛምቢያ ተኮን በረፈም ገባሳ ኬቲ ሾርት ሉሳካራ ትግስት ገመቱ ዴሳ
ፊልሚ ከነከሰቲ ሸመራን አፎርቱ ሁምነ ኡማማን ዳቀባል ሱፐር ሂሮስ ተውደን እርገማ ዱንያ በራሩ ቀበተኒ ቃል ቀብዬ ፊልሚ አኒሜሽኒ አፍሪካ ሱፐር ቲም 4 አን ኔትፍሊክስ ረቲ አገርሲፈማ ጅሩትኩን በረስቲቱን ፊልሚ ከና ዛምቢያ ራይ ማሊንጋ ሙሌንዶ ጀምቲ ijoollummaa irraa kaasteet fiilmiiwwan kaartooniidhaan hojjetaman laaluu jaalatti. Garuu waan laaltu san hunda keessatti nama ishii fakkaatu bifaanis aadaadhaanis jechuudha argiteen beektu. Fiilmii kaartoonii Super Team 4 jedhamu kanama barreessite kana wajjin garuu Afrikaa taatota Afrikaa akkasumas magaala guddoo Zaambiyaa Lusaakaa iskiriin irratti arguu akka dandeeche dubbatti.
So using, you know, these fun, relatable characters, we tell stories that are full of action.
Kanaaf taatota nama bashannansiisan waan nu fakkaatu baay'ee qaban kana fayyadamuudhaan seenaa gochaan guutame qoosaa baay'ee garuu dhugumaan garaarraa jaalalaan hojjetaman agarsiisuu dandeenya.
Hariiroon fiilmii kana hojjechuu keessatti ogeessota kaan wajjin uumte immoo waan baay'ee isheetti tole ta'uu isaatti mul'e deemanan dubbattu.
Thank you, Simway. I can't wait to buy them. I'm going to.
It was fun to know that we could move forward and incredible artists from around the world could come on board and then
Full rap tar kan fachu akkalandeñu argun wan baye namatte tolu. Artistoni cimoto an addunya bakkaddaddarra dufan nojin hojjechuf fedi agarsisani kuno amma hojin keñ Netflix rat tamsa ajira.
Achuma Zambia ra Zoa Kiwira ke Bongo tatu tate tojette. Dergageti superhero jechuda. Superhero nishin tate ojettetun science da fi barnota jalatti.
For me my experience was I think it was a mixture. It was a mixture of exciting, I was a bit nervous, you know, but most of all I learned a lot from the experience.
Anaaf muuxannoon sun wal makaa ture natti fakkaata. Onnachiisaa ture garuu xinnoo akka sodaachuus ta'een ture. Hundumaa caalaa garuu muuxannoo sanarraa waan baay'een baradhe.
Ogeessonni Zaambiyaa keessatti fiilmii animeeshinii hojjetan baay'een isaanii ofiif of barsiisan malee deeggarsa teeknikaan qaban. Ta'us warra akka Akeendee Muyumbaa daayireektarri kalaqaa istuudiyoo Itoophiyaa magaalaa Lusaakaatti argamu qormaan ni jiraatus. Cimaniituma keessa darbaati jiran.
I think Super Team 4 had one of the best releases for animation in Africa because genuinely there is a disparage between Africa and animation with art.
Hojiwan animation Africa ti hojjetamani gadhiifaman gaarii keessa tokko jedhee yaada. Sababiin isaas akka walii galaatti Afrikaa keessatti animeeshiniif waan bakki guddaa kennameefii miti. Walumaa galas aartiidhaaf hojii kanaan garuu animeeshiniif hulaasaa qaniiru.
Studiyoo naannoo Afrikaa kibbaa ta'ee fi animeeshinii Super Team 4 kana hojjete Trigger Fish bara kana agarsiisa animeeshinii biraa waltajjiiwwan bashannanaa Netflix, Disney akkasumas Showmax irratti gadhiisuudhaaf deema. Daayireektarri kalaqaa Trigger Fish Anthony Silverson barri 2023 animeeshinii Afrikaatiif bara milkii akka ta'e dubbata.
The medium of animation actually could employ so many different people across the, you know, the range from concept artists, writers to lighting artists to production people to finance people.
Hojiin animeeshinii namoota baay'eedhaaf hojii kenna. Barreessuudhaa qabee amma artistii ibsuutti. Warra prodakshinii akkasumas gama faayinaansiitiin hojjetan namoonni seenaa Afrikaa baay'ee akka arguu danda'an godha. Ardii keenya aadaa hedduu qabdu tana aadaa ishii arguu danda'u.
Ogeeyyiin industirii kana keessa jiran an akka Silverson akka jedhanitti hojiin fiilmii animeeshiniitii fi sagantaalee televizyiinii Afrikaa keessaa daddabalaa dhufeera. Dandeettiinis baay'inaan mul'achaa jira. Wanni hafe garuu carraa ogeessota kana hojjetaniif bal'inaan ardiitti keessatti banuu qofaa jedhan. Ani Tigist Gammeetii nagahan.
Qophii keenya har'aa osoo hin xumuriin gabaasa nu hafe tokko isinii dhiyeessina. Hojjettoonni Keeniyaa irraa gara biyyoota gidduu gala bahaatti hojiif deeman hojjechiiftota isaanii miidhaan irratti raawwatamuu dubbatu. Dhaabbanni hojii gargaarsaa hojjetu tokko immoo jireenya isaanii Keeniyaa keessatti deebisanii ijaaruu irratti argama. Tujubee Horaa dabalata qabdi.
Nancy Nijeru barakuma lamaf kud afrir kuma lamaf digdamati giddugaleesa bahat ujiarga chufiali nishengo telaman garahala sukannisa takka jijjirame dubbatti. Yero lamanu wajira toko keessa takka hojjettu waadaa galamee fi kana manna mana dhuunfaa bakka humnaa ol hojii hojjettuuf rukuttaan irratti raawwate keessa akka hojjettu ta'e.
Kumaliza kazi ama for example naosha huko kwa balcony mtoto wameamuka na huko hivi wanamsumbua na si kusikia wakiamuka anakuja huko na brother zake wananichapa.
Yon hojii hanga tokkoon xumurre ta'e na rukutu yookaan immoo fakkeenyaaf yoo daa'imni isaanii boo'ee isaan jeeqe sababa an bakka biroo qulleessutti jiraadhe daa'imni boo'uu hin dhageenyeef jecha abbaan mana sanaaf obboloonni isaa nareebuu jette. Nijeeruun deeggarsa garee gargaarsaa Heart Kenya jedhamu tokkoon achii ba'uu dandeesseetti garuu aangawoonni akka jedhanitti kan ishee adda ta'uusaati. Kanneen miidhaa nama seeraan ala deddeebisuuf saaxilaman hedduun ammallee bakka akkasitti akkuma danqamanitti jiru jedhu. Amma mootummaan Keeniyaa kanneen gocha seeraan alaan nama deddeebisuun miidhamaniif bakka qubsumaa qopheessaa jira. Hedduun kanneen haala akkasiirraa dandammatan bakka jireenyaan qaban. Kun immoo isaan gargaaruu akkasumas namoota seeraan ala isaan deddeebisan qorachuuf rakkisaa itti ta'u aangawoonni dubbataniiru.
We provide the support either by helping them to come back to the country or helping them if
qorannoolleen itti fufanii waan jiraniif akkasumas deebi'anii hawaasatti makamuu waan isaan dandeessuuf bakka nageenyi isaa amansiisaa ta'u keessa tursuu qabna. Kanaaf ofitti amantaa akka horatanii hawaasa waliin jiraachuu akka danda'an ogeessota damee adda addaa irratti hojjetan kanneen isaan gargaaran illee qabna.
Mootummaan akka jedhutti lammiileen Keeniyaa hedduun waadaa hojii toora intarneetiin argachuun sossobamanii adda durummaan biyyoota giddugaleessa bahaaf biyyoota gama bahaa kanneen akka Laawoos, Maleeshiyaaf Taayilaanditti ergamu. Jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa eegumsi namoota gocha seeraan ala nama deddeebisaniif saaxilamaniif taasifamu keessumaa Afrikaa keessaa hanqina guddaa qaba. Hangi tokko dararaa bifa hedduuf saaxilamu hindu'us. Dhaabi bu'aaf hin hojjenne kan Heart Kenya jedhamu kanneen akkasii gargaaruu irratti hojjetaa jira. Radek Malinuski daayirektara garee kanaati.
Therapy, medical intervention or we support them to restart the plans.
Gara biyya isaaniitti akka deebi'an yookaan immoo deeggarsa bifa adda addaa kan akka deeggarsa seeraa fi deeggarsa wal'aansa fayyaa akka argatan yookaan karoora qaban deebisanii akka jalqaban gargaara.
Nijeeruun egereeseef karoora qabdi. Barnoota rifeensa miidhagsu barataa jirti. Gareeleen gargaarsaaf aangawoonni mootummaa namoota seeraan ala nama deddeebisuuf saaxilaman hedduu oolchuu akkasumas kanneen seeraan ala isaan deddeebisan itti dabalaa seeratti dhiheessina jedhanii abdatu.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsuudha. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiileen har'aaf jenne kanuma. Hanga wiixataatti turtii gaarii isiniin jenna keessummeessuun kan isin waliin ture an mitikuuf qaaduuti torban gaarii.